kulimba okulwana awamu n'okusavinga nali mmaze okupanga insurance yange ntyerawo kale emmotoka nguze kasente we kali awamu n'abayambi bino ebikwata ebiraze bwe birituuka ndikwatako wali ate kiki ekigana olugezigezi lw'okuteekateeka omutali katonda byonna byampewo ebyo bye tukulembeza nga tumujoga tumulese mabega labayo tukubwa
nzize katonda wange owamaanyi
munange
munange obulamu bwange mukufa nkyasibwe
we taata
nina biseera mazima byantiisa abalungi batulesawo mutayamba anaawona yaani
semaka macha bamuzika labayo bamuzika te kumunana na mwandu bamuhuja bamwawula kubabe amalwaliro nago ebisale babipaza omuntu akoza atya wataba katonda omunaku alugenda kino kikambwe bo abaziisi bali nnyo ku mugano bali nnyo ku mugano tomanya na kumanya obanga gwe baleese okuzika ekitaawo naye gwe katonda era gwe katonda asasira banafu gwe katonda asonyiwa banafu asasira bakyuse sasira
nzize katonda wange owamaanyi
kampwede katonda abonkuma abafudde abatuleseewo terusosodde mu basawo abakugu nga musawo jeni
nzize katonda